djgibinho.com. Download the kupitia djgibinho.com.
Hey! Mitoto mbizi wa sovi bajaji yako
Abuja ja!
Na kubali kusana mara kumason.
Freedom music.
Haga!
Ya!
Haga! Sona sina mbili wa chikri
ya. Haga!
Ani kwa nyo usimzi ya ba!
Wesa dansa.
Weki pensi, nina kuwelewa. Weki pensi, nina kuwelewa. Okupenda na mchumba siongekewa. Okupenda na mchumba siongekewa. Weki pensi, nina kukubali. Weki pensi, nina kukubali. Nina kukupenda utakula chipsi kidali. Wekupenda utakula chipsi kidali. Mbona kama upepo nitakuweka ndani, mbona kama upepo weki penzi, mbona kama upepo subiri kidogo, mbona kama upepo kwa mbele kidogo, kwa nyuma kidogo, kwa mbele kidogo, basi uonyeshe mikogo, kwa mbele kidogo, kwa nyuma kidogo, kwa mbele kidogo, basi uonyeshe mikogo haga. Mbona kama upepo nitakuweka ndani, mbona kama upepo subiri kidogo, mbona kama upepo
it's great touch.
Kimeje baba Nadia
twende pale, naona la kipenzi, naona la nikikushika, naona la we mama, naona la na Jafari, naona la we mama, naona la na Shiduli, naona la mama, naona la we Isa dasa, naona la mama, naona la mchisibota, naona la mama, naona la mashala kari ya chupa chupa maji we shida wanchala kari ya chupa chupa maji we nana maposi kari ya chupa chupa maji dadana kari ya chupa chupa maji we dada Sakina kari ya chupa chupa maji. Subiri kidogo nipunguze wangu mzigo, na kuona kama unaleta figo sizo. We mama yangu tatizo anakujua wewe, anasema anataka nikuoe. We kipenzi please baby nielewe, una unataka nikuoe, una mimi sio kama wale tena tena. Nitakonda sana kama ukiniacha, vile penzi wangu we utaponitupa. Nilikesha kwenu nikaluka gautu. Tatizo na kupenda we penzi wangu nile. Mbona kama upepo nitakuweka ndani, mbona kama upepo subiri kidogo, mbona kama upepo kijibwa. Mbona kama upepo
Pemba Sela,
mbona kama upepo nishachukiwa na wengi sana, hadi kukupenda wewe mama. Nishachukiwa na wengi sana, yani kukupenda wewe sana sana. Twende champion mido, kwa mbele kidogo, kwa nyuma kidogo, kwa mbele kidogo, basi onyeshe mikogo, kwa mbele kidogo, kwa nyuma kidogo, kwa mbele kidogo, basi onyeshe mikogo. Mbona kama upepo Jafari wa zoni, mbona kama upepo
ayayayayaya
Shalom Insta
akubali sana
wasi wa tisina mbili KK.
Hey!
Champion mido, mani mani pesa.
Ewa la la jina kesha po.
Kula mkanta
Baba Shinaina,
watoto safari kuni.
Hey!
Nakubali sana watoto mtola mkanaleli.
Majabu
haibo,
wanangu wa nindi,
wanangu wa mbande,
mbande.
Hey! Yomba siso e
Waisa dansa
haibo,
wanangu wa mbulati
haibo,
kudogo
manikawi
wake na mudriki e
Ampoish
tizomana
toto ma play
salasina mbilo shikiri ama off.
Wanangu wa kimanzi chana, Bonsai,
support the brother
down.
Hey, hey.